This is part 4, the Liturgy of the Word, pages 511 to 513.
Chiai noi Tatăl, horoia tocu ngaka me oku ngutu e tea tua kaharawa, kia pānui aia hau I tōu rongo paitapu I runga I te tika. Kia noho te ariki kia kōtau, ko te rongo pai no te pukapuka āmatiu, āmāka, āruka, āhoane.
Ko te rongo pai a te ariki,